ndivumile camaco.
Ndicela intsikelelo nam. Ndithembele kuwe. Ndijonge kuwe. Impumelelo yam, amaphupho am axhomekeke kuwe. Ayofezekiswa nguwe Baba. Bavumile abantu abadala. Livumile camaco.
Ivuliwe indlela, ivuliwe indlela, ivuliwe.
Jungle. Oh, my father, give my shadow.